bad thing than thing, yeah. 550 music. Sound ya ine, sound ya ine. Imafika pale Ponze, sound ya ine. Sound ya ine, sound ya ine. Imafika kule Konze, sound ya ine. Imafika muma Bluetooth. Sikulonse agachaja bajifu. Nyimbo tamba kapeto se shut up. Matigenda ni miala ndi chikata pu. Neno funo fika panu ye. You have to go wada. Nyimbo smandi pangita kuchedwa tondada. Mena mandi kundela mimeka ghetto blada. Di imila pompano ndi zinde la blada. Sound ya ine, sound ya ine. Imafika pale Ponze, sound ya ine. Sound ya ine, sound ya ine. Imafika kule Konze, sound ya ine. Imandikule la blade, sound ya ine. Imandikule tabenzi, sound ya ine. Ikanditenge taezi, sound ya ine. Sound ya ine, sound ya ine. Mwele zenso, ndi mwele zenso. Ndi kukongole samalo, ndi chiseiso. Mwele zenso, ndi mwele zenso. Tika fika ya maziwa, ndi micheso, ndi chifuko chake. Ningo wele ngangati mibankela. Mana mi a shine black like Mishakela. Nkafika posi mena mandi kondela. Nyimbo zanga zimawachinga ngati ndichi ombela. Kona nyimbo zanga zipese kapa mituto. Zikali sangari masamba amfuto. Ndisi flow amu pipe tuso. Mana flow clay like boat. Ntu pali ndi upangili wopusa. Upo kona tinasia kutali kuja huko. Let me now coach them Thomas Tuko. Anasata wa mango tulutama. Sound ya ine, sound ya ine. Imafika pale Ponze, sound ya ine. Sound ya ine, sound ya ine. Imafika kule Konze, sound ya ine. Imandikule la blade, sound ya ine. Imandikule tabenzi, sound ya ine. Ikanditenge taezi, sound ya ine. Sound ya ine, sound ya ine. Mwele zenso, ndi mwele zenso. Ndi kukongole samalo, ndi chiseiso. Mwele zenso, ndi mwele zenso. Tika fika ya maziwa ndi micheso ndi chifuko chake. Nimafika muma Bluetooth. Sikulonse akachaja batrifu. Nyimbo tamba kapeto se shut up. Matigenda ndi miala ndi chikatapu. Hoi. Sound ya ine, sound ya ine. Imafika pale Ponze, sound ya ine. Sound ya ine, sound ya ine. Imafika kule Konze, sound ya ine. Imandikule la blade, sound ya ine. Imandikule tabenzi, sound ya ine. Ikanditenge taezi, sound ya ine. Sound ya ine.